Ati dia hip hop na mileti lako chase free.
Sunny Day mixtape.
Oh fuck.
Exclusive.
Let's go get it, son.
Baby boy Alpha Junior, yo.
And your boy Comfell.
Wasekede Atishan. Your boy Young Daddy C. Hip hop ni mbama, hip hop usunga ilinganize na baby mama. Hip hop usinga kuchite disappoint mtu wanga. Sininga na mei nentie ya nipanga. Hip hop wili switi monga nekta vambili wa ikonda siva mafola manekta. Naziva umwise wa hip hop ya nina imbana mula. Alangana hapa manje sambo sula muka chola. Base gede muka siku ila matenti. Denizo za salapwa imwe mupasile chazi. Hip hop ni kukonda jeva tenzi. Olo tenzo lile poti siniza kachita chenzi. Manje stu ni na question mark.
Dia hip hop ni nkwata situationi. Die lomba munja suke kwa ma question. Usikash hip hop ipiri bula finshi. Kupanga vane nangu kuwilo mchinsi. Dia hip hop ni nkwata situationi. Die lomba munja suke kwa ma question. Usikash hip hop ipiri bula finshi. Kupanga vane nangu kuwilo mchinsi.
Na wajezi popluwa ni kukala na koneki. Uli hard working wachefia kokonyaki. Chinalenga vena slap kusasila. Shefu na maki kurejo vazilila. Mekaniti vateshe kwa mayona vapondo. Vachisha na wose vanadia kwa za mondo. Popi ipapu mwaipasa freva. Marapazi vambiri mwatichita kwa feva. Sikomo vena 4-4 muzo na B-Mac. Vena jemula flex view na smack. Kajia anika alpha rebound. Jili family tizisi vamarapa na vajati.
Dia hip hop ni nkwata situationi. Ndiye lomba munja suke kwa ma question.
Usikash hip hop ipiri bula finshi. Kupanga vane nangu kuwino mchisi.
Dia hip hop ni nkwata situationi. Ndiye lomba munja suke kwa ma question.
Usikash hip hop ipiri bula finshi. Kupanga vane nangu kuwino mchisi.
Iwe hip hop umini ngata. Diwe ndiabu shemuliwe ni kupanga femu mane olobwa. Isi ndiye question ye unga kangiwe kusofa. Ni uze hip hop before ni kalipe kusova.
Kaba
ukumane kwina yambo nkena. Denini langa nisi sana femu yambo kwena.
Nile kujabwa we.
Mbabu mbani soko neza. Ni uze vazo wana nkani pekulubana.
Nimvera nkani ye ikamba pari hip hop. Uchezi mplote reko biti na nele mi speak up. Ndiawa nikasala pari manja katika tap. Ureka nifakemo na mavesi ya likoshi apu. Ni flow na pressure monga manzi ya toka kutapu. Ndiawa pari hip hop. Ndine nina backup. Watambira patapu. DP hapa whatsapp. With my nigga asapu. Ndise tiri patapu. Atika mfera manja toka muri topiki. Nipangono hapo na mwe guys ile misofi. Jire jindari nemu nizatasha pani tomidi. Deni wakudala nizatasha tabeja jizi.
Dia hip hop ni nkwata situationi. Ndiye lomba munja suke kwa ma question.
Usikash hip hop ipiri bula finshi. Kupanga vane nangu kuwino mchinsi.
Ati dia hip hop ni nkwata situationi. Ndiye lomba munja suke kwa ma question.
Usikash hip hop ipiri bula finshi. Kupanga vane nangu kuwino mchinsi.
Dia hip hop ni nkwata situationi. Ndiye lomba munja suke kwa ma question.
Usikash hip hop ipiri bula finshi. Kupanga vane nangu kuwino mchinsi.
Ati dia hip hop ni nkwata situationi. Ndiye lomba munja suke kwa ma question.
Usikash hip hop ipiri bula finshi. Kupanga vane nangu kuwino mchinsi.
But they hard rip. Spread out like that big step, you know. Yeah. Shout out to Alpha. Alpha Junior, yeah. Your boy, yeah, Daddy Simmons. And your boy, Count Brenda. DJ Sense Me Vasir. DJ Pressure Tia Gacha. Bruh.
Sound the big thing, them simple sound we run them. Chase beep on the beat, that's a murder.